Honey was begatina since Honey was bella
Ustina
Honey was bella
was bella
Honey
was bella was bella
Singa maplema mazo Abanye batina Singa maplepe nkwa Abanye batina Singa bakulu si Abanye batina beti singa mambazo amnya Abanye batina singa bakulu si
Opa sopa watunga stele nkuzi Kuhu kanela
Hitan mos paso
Wow
Iash Hitan mos paso Hiti zimu
yeah.
Paso mos tele nkuzi Nila pia pompi Plek mambazo mama lemu Ina mshasemu gayo
Zimiti mashendi ni kote kasi hundi wakala bazale makaya bafana. Kukalila.
Zimiti.
Oh.
Iash. Zimiti mashendi ni yokal mama. Zimiti yokal mama.
Abzwe hundi.
Kote kasi hundi yokal mama.
Pelezele mama.
Pelezele mama.
Yei mama.
Kuna uyemfu.
Yei mama.
Amaza weko nsavalo mtumute. Yeah.